exclusive from thetune.com.
Emolekane won coffee music. Programu yali shibikwa kali okulanda ku poza
fish. My name is Chilewanu.
Muzo aka Alphonse. Kasama swaga boy.
Oh na na.
Yeah. Listen. Wachana lelo tulibonse chapa moyali kala tatu tobe chipangano muchite mwiko chesu twali pampa monko mona kwatine na mfumo kwisano ukute mwane ko twaishi bafyepela ulansunga bwino wali chenjela shikupala nyakuli shimpi misepela pantuni weyonse nale pembela muntu tupita chila bushikumushila shumfwa bwino ngana mona uleli la pali iwa bengi eva mpingila ulimbeka sana nali kulipi akalumpa muma tololo na mumpiri inena iwe tukalaba fye babili nda kumfobo wapalisho nsenjiri wila ilishanya mami na pashiri
ulo nasala pukane wali wapwala na mabebe nalichu wele wele nali waka wele nene jari fyo faya fyo nso faya lilo niku papushe fili fyo zendeje daya
Limokwati fipu batula pusana panono fetwa isanga tule umfwana Wanono fintu twate mwane miti pala mene taibula kukwesana ula mfishara patalinganshi ngumfwa wino chilanshi takanshi nde kutotela kakule nkanshi nkasumino bushiku kantene kapanshi walilenga mumano na champuka nga ulimutulo na kulomba pampuka kuli iwensha kesho kwa luka wambi bala lenga na vwayo kuluka ukumfwana kusuma ule nkonka ferionse munu manali kuchonga uli muntu sana takwinga ba ichinga tupatulukani
nilu nasala pukane wali wapwala na mabebe nalichu wele wele nali waka wele nene jari fyufwaya fyufwaya lilu ndiku papushe fili fyuzende jedaya twende jibale
popo Mapalo nyaya yene Nisuvila ni muliwe Ulu wafunde monamo Nanguchiva chive Ndiega tama bebe Mpepo tuwa fumatepe Nganani shive sebe Sini nazita hirenga vya
Lelo nasala pukane wali wapwala la mabebe Nalichi wele wele Nali waka wele nene Jerifu
Mwa ine mwishi muzole weka efyo unso na ngufwa ya mwela pae misa mpya munko maki ya chai Akapon no masan glasses
And beats the music
Yeah